si fiican ii dhegayso. Haddii aad tahay mid haysa gabar aad u qalbi wanaagsan, aadna u dhoola caddayn badan, markastana aad arkayso iyadoo dadka ku qaabilaysa weji furan iyo dhoola caddayn xeel dheer, isla markaasina ay tahay gabar aad u dabacsan, ilinteeduna aad u degdeg badan tahay, kana ilmaysiiso dhacdo aad u yar oo taabatay qalbigeeda. Haddii ay tahay mid ilmadeedu ay qubanayso, haddii ay cabsi dareento, haddii ay murugaha leesho, haddii ay cidla dareento, ambase kuu ilmaynaysa haddii ay garabkeeda kaa weydo. Haddii aad haysatid gabadha tilmaamahaasi leh ee welina ay u sii dheer tahay inay tahay qof naxariis badan, indhaheeduna aysan ilinta xajisan karin markay aragto iska daa insaan dhibaataysane, xitaa xayawaan dhaawacan ambasa damqanaya ay la ilmaynayso,